kati nze mukama nzitoweleddwa buli kye nkola ne kifaane mbonabona so nakuwa obulamu bwange n'osuubiza okunnyamba amasanyu g'ensi nagerekereza n'endowooza olintegeera anedda eyo gye mpita ndabye bangi abatakumanyi beevuga nze kati kye ndaba kankute nkooye lwaki nneekuuma
tewenkulukunya mukwano ebyo mwoyita si gwasoose bangi babiisemu enna tulinda lunaku luli mukamwoyo lwalireeta ebizibu bino byonna lwe birikwa atutwale eka tewenkulukunya mukwano ebyo mwoyita si gwasoose bangi babiisemu enna tulinda lunaku luli mukamwoyo lwalireeta ebizibu bino byonna lwe birikwa atutwale eka.
Lwaki nze mukama nzitoweleddwa amabanje ndwadde nazza gwaki nze kuba obiraba katonda wange n'otayinza kundokola kaliwowoza kimu kulindelinde ng'omulimu gwange gwasiraana anedda abo be ndaba abazirina abazimansanya abawa ku mizigo gye nsula yenza asabiriza oliwo okuntaasa
mukwano ebyo mwoyita si gwasoose bangi babiisemu enna tulinda lunaku luli mukamwoyo lwalireeta ebizibu bino byonna lwe birikwa atutwale eka tewenkulukunya mukwano ebyo mwoyita si gwasoose bangi babiisemu tulinda lunaku luli mukamwoyo lwalireeta ebizibu bino byonna lwe birikwa atutwale eka. Zaki kululakulu kabaka oyo lwalikomawo okugezesebwa bangi kutulemya obwesigwa kitufu ne tusula fe bye tuyisemu bingi ne tunywera kati laba gye tugenda tulabayo katugume Yesu ajja
katugume Yesu ajja
katugume Yesu ajja.